you want. My coach is for a Jersey wine.
Hey yo.
Ooh, ooh, ooh. Musakumbe nicuza icyo tumye nkunda. Ahubwo uzama urukundo uninda gahinda. Baby, yewe wena linda. Kuva mu buto jay, norecho nsubiza ukubera nange. Baby, uzama urukundo rutagira mawa. Umukwano gonze tolinchawa. Uwe nibandu aje yewe jawa. Promise, promise baby. Machozi yangu tayafuta. Ndani ya penzi la kusito juta. Utakuwepo nikikuita. Promise, promise baby. Aka mwenyu mwenyu kalama. Kubuli chitonde chitulirange. Yeah. Oh, 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 oh. Suvizo butaka chusa. Nuka fule nsekongo nchaye. Yeah. I'm in your way. If you leave my swear, I'll go fall down. And when I see your face, I just wonder. Baby, I'm in your way. If you leave my swear, I'll go fall down. Imwela likirivu, tiulicha no genda. Samuru kundoru tajira mawa. Mukwano gonze tolinchawa. Umeniva ndwate yekwe jawa. Promise, promise baby. Machozi yangu tayafuta. Ndani ya penzi lako sito juta. Utakuwepo nikikuita. Promise, promise baby.
No, I promise, promise. You never leave, man, do we make it?
Make it.
Fate was a kuwa hit.
Yeah.
Uwa majene sakata beat. Omu kwando nina full swing. Baby promise, mudenja kwa kit. Yeah. Nse kuwa gala amulo. Omu tima wakutwala malo. Wewa kubu zanti wagwani. Toba wawu tegamba shida gani. Wewa kubu zanti oyo yani. Bagambe to tambu dene champion.
I'm in your way. If you leave my swear I'll go fall down. And when I see your face I just wonder. Baby samuru kundoru tajira mawa. Mwano gonze tolinchawa. Umehiva ndwaje yekwe jawa. Promise, promise baby. Machozi yangu tayafuta. Ndani ya penzi lako sito juta. Utakuwepo nikikuita. Promise, promise kata baby. Kata
hivya umbala jechi ndetero kwa gara. Ovulu mina wele vira. Na ya masanyu sirigela vira. Yene peta je kwa mbaza. Ye kwe sevinji mumu kwa nubwa fei. Nati baby zina.
Zina he.
Oh baby zina.
Zina he.
Ama ganda zina.
Zina he.
Banyarwanda zina.
Zina he.
Kati baby zina.
Zina he.
Oh baby zina.
Zina he.
Kati baby zina.
Zina he.
Oh baby.